Sharpshooter. Sharpshooter. Muvubuka lwaki toyambala? 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 Lwaki lwaki muvubuka toyambala? Obulamu obumpi bulinga bwa nyaanya, ogikoonako ng'eyatika. Njagala twambale, nawe oyambale, nange nyambale, n'oli ayambale, kiwa ayambale, fenna twambale. Muvubuka lwaki toyambala? 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 Bavubuka kenda mukyenda mulwenda mumwenda, binyuma binyuma mutayi binyuma, njagala kwambala. Kiringa ng'okunywa omwenge ng'owuliramu sukaali, omanye ekiddako. Omanye ekiddako, towakana ggwe, omanye ekiddako. Muvubuka lwaki toyambala? 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 Bavubuka kenda mukyenda mulwenda mumwenda, binyuma binyuma mutayi binyuma, njagala kwambala. Muvubuka lwaki toyambala? 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 Muvubuka lwaki toyambala?